ay at yu bari noyé mu ngi doon défar gal bi ko yalla waxone té duggal ci ay njabotam yalla nak bu noyé paré gal ga yalla farna adina ak ndox mu bari be ken dundotul ci kaw souf ci jamano bobu noyé rek ak njabotam ño dundu won ndax ño dugon ci gal bi ño fonkon yalla ño bugon yalla bi lolou passé amna ku ñu wax Abraham bokon ci njabotu noy nit kokule ñu koy waxé Ibrahima Ibrahima gor gu ragnekula won ci ragal yalla te fonkon kaddu yalla lol te sop borom bi